D.A. on the mic, no es.
D.N. Media. I make my bargain clear and plain. Sometimes I fail kwa mfuko sina any. Hela, ulitoka wapi? Nimetry kila way, my effort ni kuhustle. I pray for power, equal to my taste. Sidhani niko sawa, ni pesa naitaji. Maskini ya medai, kaburi na mdai. Atazikwa wapi? Vila chapa. Kwa mkuu nimenena, ni pesa inasema. A strong will power, willingness to try. In jogging race, sina haraka nitawai. Shilingi, kwa hii devolution, no.
I think it's a devil illusion.
Bila chapa, utachaka. Kuwaza kujenga kibanda shilingi. Kupata elimu mwalimu shilingi. Kuvaa, kukula, kulala kwa nyumba ni pesa. Inatesa. Do na wenzangu ni pesa wahitaji. Landlord kisirani, rent before man. Nimetry kila way, I end in failure. A doctor who can save my life ni pesa. A lawyer kwa court ni pesa before case. It's only God, amen, if we're everlasting. Life bila pesa nime shout amen.
Shilingi, tu pesa zisendi. Kuwai, kushinda, kupata. Zisendi kumingo kujingo na mafansi zisendi. Money. Shilingi tu pesa zisendi. Kuwai kushinda kupata zisendi. Kumingo kujingo na mafansi zisendi.
That my money so high mina fly. Spend more money party all night. Fly so high you niggas ain't go. I see good thing nina thank for you go. In your life na deserve niko right na isaka. I'm from fun me pass with mom. Fast to forget when I think of future. Solely a father, solely a holy. Today we drive to live like holy. We also so hard, get more money. Party all night, money talk. Without the money, so why ever give up? Keep on moving, days it'll come up. I'm a real hustler, killing my motion. All the time we hit the floor, they say to na weather. Chilling with my people, we keep pray daily. Daily niki dance, give me na perfect. We thank our father, who is in heaven. I'm a Cooper health, usake more money. Chatting na waze, nicheza zangu si games. Me see your failure. Domina make practice this day daily. Show nazo saka daily. D-day saka dona.
Shilingi tu pesa zisendi. Kuwai kushinda kupata zisendi. Kumingo kujingo na mafansi zisendi. Money. Shilingi tu pesa zisendi. Kuwai kushinda kupata zisendi. Kumingo kujingo na mafansi zisendi. Money.
Shouting killer place money talk. Knocking no prince lazima hela mfukoni. Tell them hello life ain't easy. Tells in a same house, why ever give up?
Life tunaishi no need bila pesa. Kwa mama mboga, anataka do.
Nilitoka ghetto, town ni korada. Release all people again, my religion.
Chani vyoja, nimeona moto. Mimi soja, nimelimwa ngovo.
Mina deal na money, the king of life. Relate na wase, but how si live?
Wezi nao, wamefuata mgongo. Wamendieka sini, wanataka do.
Put more faith, but not more worries. Do on my effort, dream that dream.
Arana masrani, the dream in his heart. But mpumbavu, ni money in his pocket.
Still hivi kiasi, ebu ni kusho. Nimepita mengi, nimeona mengi.
A successful man, anado mfuko. Niko wicked woman, kuitumia bila planning.
Change your life, you have to live long. See main things, gain more wealth.
Money can't buy happiness all the time. It's just comfortable in a long time misery.
Dealing with God, you deal with health. God aku bless, we take it to more.
Imenieka chini, ugonjo sumo. Sina simu, taarifa wazazi.
Usijali bro, nimepata dawa. Itakupa favor, uishi ukisema.
Money.